mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi, ni yedirwe mbasuza kandi mbayikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edirwema. Mu Rwanda hasohotse igitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha. Leta ivuga ko muri icyo gitabo hari byinshi byahindutsemo, harimo no gukuramo icyaha cyo gusebanya mu itangazamakuru cyashizwe mu buryo mbonezamubano. Nubwo icyaha cyo gusebanya cyakuwe mu gitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha, hari ibindi byaha bigaragara muri icyo gitabo abanyamakuru basanga bishobora kubangamira imikorere yabo. Urugero ni ingingo ya 236 ijyanye no gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu. Iyo ngingo igira iti: umuntu wese ukoze isoni mu magambo, mu bimenyetso cyangwa ibikangisho, inyandiko cyangwa ibishushanyo, umwe mu bagize inteko ishinga amategeko mu gihe akora umurimo yatorewe cyangwa biturutse kuri uwo murimo, umwe mu bagize guverinoma, abashinzwe umutekano cyangwa undi wese ushinzwe umurimo rusange w'igihugu mu gihe akora umurimo ashinzwe cyangwa ari wo biturutseho, abakoze icyaha. Iyo ngingo ikomeza igira ati: niba gukoza isoni byabereye mu nama y'inteko ishinga amategeko cyangwa byakorewe umwe mu bayobozi b'ikirenga b'igihugu, ibihano biteganyijwe gikuba kabiri. Iyo ngingo n'izindi abanyamakuru bashobora kuba bafiteho impungenge nizo tugarukaho mu kiganiro muri isanga. Uyu munsi twatumiye Gonzaga Muganwa, n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru, akaba n'umwe mu bari ku isonga mu guharanira ko icyo cyaha cyo gusebanya n'ibindi byaha bireba abanyamakuru bikurwa mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha. Bwana Gonzaga Muganwa, ikaze cyane mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane Edi.
Turi kumwe kandi na Bwana Oswald Mutuyeyezu, n'umunyamakuru uyu akaba akorera ya Radio Televiziyo DC nayo yo mu Rwanda, nawe akaba akunze gukurikirana hafi ibijyanye n'amategeko areba abanyamakuru. Bwana Mutuyeyezu, nawe ikaze mu kiganiro muri sanga ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Dirwema Nsuje na Gonzaga Muganwa. Nibutsa ko nanjye na hari ibiganiro byinshi nagize mu ruhare kugira ngo iriya ngingo ivemo.
Urakoze cyane. Bwana Muganwa, duhere kuri wowe, mbere na mbere kuba iki cyaha cyo gusebanya kitakiri mu gitabo mpanabyaha cy'u Rwanda bivuze iki ku itangazamakuru ryo mu Rwanda?
Murakoze cyane. Kuba izi ngingo zirebana no gusebanya ntabwo ari zose, ariko gusebanya muri rusange baba yaravuye mu gitabo cy'amategeko ni ibintu bikomeye cyane ku itangazamakuru ryo mu Rwanda. Twari tumaze imyaka irenga 10 duharanira yuko byahinduka nyuma y'amavugurwa yabaye mu itangazamakuru n'andi mategeko. Gusebanya niyo ivugurwa ryari rigisigaye, kandi mwibuka yuko tugeze no kubiganiraho muri iki kiganiro yuko hari n'ubundi Leta y'u Rwanda yari yariyemeje imyaka yashize ko izagira icyo bikoraho, rero ko byarakuye muri gitabo cy'amategeko ahana ni ingikomeye cyane ariko nabwo bivuze yuko twemera yuko itangazamakuru cyangwa undi muntu uwo ari we wese yasebanya oya amahame agenga umugabo w'itangazamakuru tugenderaho arabyamagana kandi ari n'ingingo yuko igihe umuntu yasebanyije agomba gushakisha uburyo yasubiza icyubahiro ariko icyo twari twifuzaga n'ubu politiki bwihagaze nuko byajya bica mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura kugira ngo bakemuke icyo kibazo bitashoboka bikajya mu nkiko ariko mu nkiko mboneka mu bantu rero u Rwanda ruri mu bihugu biciye muri Afurika njya ngo bitareze bine bimaze kugera kuri uru rwego tutarabyishimiye cyane twishimiye yuko guverinoma y'u Rwanda harimo n'inteko ishinga amategeko yumvise ubusabe bwacu muri petition twabagejejeho mu kwezi kwa cumi n'abiri
Bwana Mutuye Yezu minisitiri w'ubutabera Johnston Businge muri iki cyumweru ubwo yaganiraga n'itangazamakuru yavuze ko kuba iki cyaha cyarakuwe muri kiriya gitabo bigaragaza intambwe itangazamakuru ryo mu Rwanda rimaze gutera ndetse n'icyizere abanyarwanda na leta batangiye kwigira wowe ku bwawe nawe ni kubibona
nk'uko Gonzaga amaze kubivuga mbere ntabwo n'ubundi byarimo uyu mushinga rero wabyaye iki gitabo cy'ibyaha n'ibihano cyasohotse ejo bundi mu igazeti ya leta niho bari barimo gushaka kubishyiramo bikiri umushinga igihe twavugaga ko ari intambwe isubira inyuma ahubwo cyakora umuntu yavuga ko ari intambwe kuko twagaragaje ko atari byiza iyo ngingo isohotsemo bivuga ko gusebanya ari icyaha gifungirwa kuba twaravuze ko ari bibi bakabyumva ndetse n'iyo petition bakayakira bakumva ibirimo ni intambwe nziza ariko nkibaza none impamvu bari bashatse kubigaruramo kandi mbere bitari bihari so ibyo Businge yavuze nibyo ukuntu ariko nanone reka niba bari babikoze bagira ngo wenda berekane ko bashobora no kutwumva igihe twaba dusabye ko ibintu byahinduka
Gonzaga hari icyo bashaka kuvuga
ingingo yo gusebanya yari isanzwe irimo icyari byinshi mu mushinga nuko bashaka kuzamura ibihano kuva mu mwaka bakagira hagati y'imyaka ibiri n'imyaka itatu ariko ingingo yari irimo izi ngingo zirimo gusebanya zari zirimo nuko zitakoreshwaga kubera ko hari politiki yuko ibintu byose bijyanye n'itangazamakuru bikemuke mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura icyo nashaka gukosora
hanyuma bwana Muganwa gukura icyaha mu gitabo cy'amategeko ahana hanyuma bakabijyana mu byaha mbonezamubano sinzi niba nabyita ibyaha gerageza nk'umuntu udasobanukiwe amategeko ibyo bishatse kuvuga iki
ni ukuvuga icya mbere igihe ari mu amategeko ahana ni kuvuga uko aba ari icyaha wakwita kriminele ni kuvuga uregwa na prokireri byashoboka bakakuviramo no gufunga ariko hari igihe ari mbonezamubano uregwa n'uwo muntu wumva wamugiriyeho wamukoreye ikosa igihe icyo gihe mu bihano bagufatira akenshi aba ari guca amafaranga ariko gufunga nabo babirimo ntabwo bitandukaniye
hanyuma se hari komeza
icyo twebwe tuba dufite nk'itangazamakuru igihe ukora inkuru iyo ari yo yose wumva yuko ikosa ari ryose rishobora kukuviramo igifungo urumva ari igihe gutera ubwoba bigatuma umuntu yikumira nakoresha ubwisanzure neza ariko nabo bivuze yuko nabo bivuze ko utemera yuko gusebanya ari ikosa turabyemera ni ikosa rikomeye cyane umugabo w'itangazamakuru ariko ntabwo ari ibintu byakabaye umunyamakuru afungiwe ahubwo byakemura muri n'imbonezamubano
hanyuma se Mutuye Yezu iki cyaha cyo gusebanya iyo murebye ibikubiye muri iki gitabo gishya gitandukaniye hehe n'ingingo ya 233 ijyanye no gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu
iriya kuba itarimo kiracyo gusebanya muri rusange kitarimo bituma nibura n'abaturage dutaraho amakuru bisanzura bakatubwira uko ibintu byagenze kandi sinitereza ko abaturage benshi baba bakomoza kuri perezida wa Repubulika, ariko niba barashoboraga kutubwira nka rwiyemeza mirimo wabagiriye nabi wabahemukiye wabambuye bikaba byafatwa nkaho bamusebeje bikaba byavuyemo ibyo ni byiza. Naho kuri iyi ngingo iri ikirimo yo kuvuga gutuka cyangwa gusebya perezida wa Repubulika, iyi nayo irakomeye cyane. Ntekereza ko yabangamira ukuntu itangazamakuru, usibye ko iry'uyu munsi ryo n'ubundi ni gace yababonaga hari ikintu kivuga kuri perezida kitari cyiza, ariko ni sintekereza ko bari bubigumishemo. Hari umunyamakuru mugenzi wacu sinibuka umwaka uwo ari wo yigeze gukora inkuru ivuga umukuru w'igihugu nabi, icyo gihe abanyamakuru ntabwo RMC ari urwego rw'abanyamakuru bigendera rwa rwakabayeho, abanyamakuru bwabo nibo bicaye bashaka kose kumukatira Rwanda ye niko nabyita. Abaturage nabo ubwabo batudupikiye perezida, byari bimeze n'abasaba imbabazi umukuru w'igihugu arazimuha, ashohora nimero yakurikiyeho amushimira ko yamuhaye imbabazi, ashyiraho ifoto ye, ashaka ahantu perezida yari arimo gusuhuza abaturage bapepera, urabona ko ikiganza kiba kirambuye, noneho ajya munsi y'icyo kiganza afata ibiganza bye basa n'unama imbere ya ritare, inkuru iba nziza, asa n'uhanaguweho icyaha. Iyo niyo kesi yenyine iheruka y'aho umuntu yari ashatse gusebya cyangwa gutuka perezida. Naho ubundi nta ni kesi n'ibintu bibaho gakeya cyane, kuba bayirekeyemo of course ni uko bizeye batekereza ko hari ushobora kumutuka cyangwa kumusebya, ariko ni gakeya byaba uko ntekereza. Ntekereza ko bitazabuza itangazamakuru gukomeza kwisanzura nk'uko ryisanzura
Gonzaga. Ariko nk'ibitangazamakuru byandika cyane cyane biriya biba bifitemo amapaje y'ibishushanyo, iyi ngingo hari ukuntu ishobora kubakumira gutambutsa ubwo butumwa?
Iyo ni ingingo ya 235 itandukanye n'iya 265 ivuga ku gusebanya umukuru w'igihugu. Ingingo yari isanzwe irimo, ubundi izi ngingo ziri mu gika kirebana no kubaha inzego za leta, ntabwo ziri mu gika cyavuyemo cyarebanaga no gusebanya. Ariko yari isanzwe irimo, ariko nawe yari yanditse nk'ukuntu yanditse ubungubu. Icyayibisa ni uko hashyizeho icyo bita ibishushanyo cyangwa icyo bita katuni. Kuko zisomi ubuyobozi n'inzego ubundi byari bisanzwe birimo, ariko yanditse bo icyo bita katuni. Naho mpamvu twasangaga ari ikibazo gikomeye cyane, kubundi ubusanzwe ibishushanyo bya katuni ubundi bikorwa mu itangazamakuru kurusha mu baturage basanzwe. Kandi no muri petisiyo twajyanye mu nteko twatwingiwe twatwayivuze yuko twifuza yuko n'ibitavamo yakwandika mu bundi buryo kubyitaba nka ibitangazamakuru, ariko urabona ko ntacyo bayikozeho. Tumva yuko kubera ko imiterere y'ibishushanyo ubwabyo biba bisekeje, so biroroshye cyane ku muntu kuvuga ko wamukoze ishoni kubera ko wamushushanyije. Kandi n'ahandi umuntu nta wundi muntu washushanywa akenshi atari umunyapolitiki, atari umuntu uri mu nzego z'ubutegetsi, kubera ko nibo bakoresha imisoro y'abaturage, nibo bagomba kugenzurwa n'itangazamakuru, nibo bakora akazi neza.
Bivuze ko hari ukuntu ingingo ishobora gukumira umunyamakuru wifuza gutambutsa ubwo butumwa nk'urwo rugero wari utanze, ariko mu rwego rw'ibishushanyo
cyane birashoboka, kubera ko n'ubundi urebye itangazamakuru hano mu Rwanda hano mu gushushanya ukukumira kwari kunahari n'ubundi, kubera ko ni gake cyane, cyangwa sinda nabibona ni gake cyane muri iyi myaka ya vuba, aho usanga ubukatu bw'ikinyamakuru cyashushanyije umukuru w'igihugu cyangwa umuminisitiri runaka, ibyo biba gake. Rero niba abanyamakuru bikumiraga itegeko ridahari, ubu kuba hari iyo ngingo urumva kwikumira gushoboka no kurengaho, turumva bibangamira cyane ubwisanzwe bw'itangazamakuru. Ariko iyi ngingo icyo nashaka kuvuga, ntabwo nubwo yari ihari uko yanditse mu buryo butandukanye, ntabwo tuzi urugero yigeze ikoreshwa bijyanye n'itangazamakuru. Icyizere yuko itazanakoreshwa.
Hanyuma se Mutuye Yezu, uku kwikumira Gonzaga yaravuze biramutse aya magambo atagaragara muri iki gitabo gishya cy'amategeko ahana, wumva ko hari ukuntu abanyamakuru batangira gutinyuka kujya batambutsa ubutumwa mu rwego rw'ibishushanyo aho kugira ngo bikumire?
ahubwo iyi ngingo ya 233 ishubije ibintu irudubi hano wenda sinzi niba twaregeze kubiganiraho itangazamakuru yandika bino binyamakuru bacapa usanga abantu b'urubyiruko bari gucuruza ku muhanda ni nkaho ryapfuye njya mpamya ko ryanapfuye niryo ryakundaga gukoresha ibishushanyo nk'ibi ngibi ugasanga inkuru barayishushanyije bashushanyije umuntu bamuhaye umutwe munini cyane bamuhaye amatwi manini cyane bitewe n'icyo bashaka kumvikanisha cyangwa bagashyiraho inda nini cyane then bakamanuka amaguru bakagira amato ibirenge bakabigira binini nk'ibya jokeri wa wundi wo kuma karita bakina ibi ntabwo byari bihari nawe tubonaga wadusangaga ku mbuga nkoranyambaga kuri WhatsApp babihererekanya kuri Instagram ubwo rero naho ngaho kuri Instagram nayo hose bigiye kuhacika niho byari bisigaye bibere kwitangazamakuru risohoka ku mapuro na ryaragiye ryararangiye iyi ngingo rwose iki kintu cy'ibishushanyo batagishyiramo numva byari ko byiza kuko biriya bintu bitanga ubutumwa kandi bikanasetsa ibintu rero bisetsa kandi bigatanga ubutumwa bikurura abantu n'ubutumwa nyine bugatambuka bukagera ku bantu benshi hano barahemutse cyane iyo batabishyiramo ibya cartoons
Gonzaga hari icyo murimo gukora kugira ngo mukore ubuvugizi kugira ngo iyo ngingo nayo leta ubutaha izayitekerezeho ibe yava muri iki gitabo
kirahari icya mbere ni ukugira inama y'abanyamakuru yuko batikumira bakomeze bakora akazi kabo kubera ko turumva yuko iyi ngingo ibangamye ubwisanzure bw'itangazamakuru iyi ngingo yaba tubahirije itegeko nshinga ni ukuvuga yaba ifite icyo kibazo so rero icyo tugira inama itangazamakuru ni uko nta muntu n'umwe wakumva akumiriwe n'iyi ngingo biba ngombwa twajya no mu nkiko ariko icyo gihe ntabwo kirangira turimo turacyabiganiraho n'abanyamategeko ariko hari icyizere yuko unakoshyira ikiganiro minisitiri w'ubutabera yagiranye n'itangazamakuru yavuze yuko haboneka amahirwe ingingo bazayivugurura urumva tushyigeze ko izavugururwa mu gishyitsi kitatize cyane ni uko ubundi itegeko nk'iri ngiri ritinda kuza gusubira mu nteko ariko ikindi ni uko ije ibangamiye politiki y'ubusanzwe n'itangazamakuru Oswald yari yavuze ko ibintu bimwe na bimwe bigiye kuzimira ariko aha yari ashaka kubwira abatwumva yuko nibikabe nibizabe umuntu ashaka kwisanzura buruta amategeko nk'aya ngaya kandi ubundi anareba anavuga n'abayobozi mu nzego za leta bari mu kazi kabo umuntu kuvuga hari n'ibindi buryo bwinshi cyane umuntu yashushanya n'ibigira ingaruka
Murakoze cyane Gonzaga Muganwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda ndetse na Oswald Mutuyezu umunyamakuru wa Radio Televiziyo DC mu Rwanda mugume kuri telefone reka dufate abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika nabo bifuza kugira ibyo bababaza reka duhere kuri Sabato wirwe neza
wirwe neza Radio Ijwi rya Amerika
uri hehe
koko nk'uko bivuze ni kwa Sabato ndi mu mudugudu wa Nyagatovu mu kagari ka Nyagatovu mu murenge wa Mubuga hamwe bita mu Ruseni ni mu burengerazuba bw'u Rwanda
yego
ntabwo njyewe ntabwo ndi umunyamakuru nta nubwo nigeze neza nkorana n'uwo mwuga ariko muri kiriya itangazamakuru byaba radiyo byaba itangazamakuru cyangwa kuri interineti cyangwa ibyandika nshaka kubaza cyane cyane nka osuwaridi ndabuze cyane mu Rwanda dukunda kumwita osuwakimu nashaka kubaza cyane hari nk'abantu bagiye bakora inkuru mu gihe cyashize cyane cyane nk'abandikaga nko ku bitangazamakuru byandika bino by'impapuro noneho bagiye bagongwa n'ayo mategeko bamwe ibinyamakuru byabo ntabwo bigikora bamwe barahunze abandi baretse gukora ibyo bitangazamakuru ngira ngo ibyo birahari birazwi nagira ngo mbaze ese n'ibyo binyamakuru niba hari byenda byari byaragiye nk'abo banyamakuru bari baragiye baramaze kuregwa yuko bashebeje abantu runaka ese ubungubu bashobora kuba bagaruka bakemererwa kuba bakora ndajya mbabazi iyo barebye nk'imbere bo bagashyira mu nyurabwenge babona nka leta ishobora kuzabemerera noneho bakaba bagaruka bakongera bagasubira gukora muri bya bitangazamakuru noneho icyemerwa byabyaha byabo bigasibanga amakuru yakurya itegeko ryahinduwe cyangwa ryavuguruwe
Sabato mu kanya baragusubiza ariko nzi ko ubundi itegeko ritangira gukurikizwa umunsi ryemejwe cyangwa se ryatangajwe mu igazeti ya leta ariko abo bagenzi banjye baraza kugira icyo babivugaho hari ikindi kibazo ufite
yego hari n'ikindi bo hari ikintu cyangwa n'ubwisanzure bavugaga hari uburyo bw'ubwisanzure itangaza makuru byageze bigenda rimwe byumvikana nabi bikaba nka bwa buringanire bavuga gushize bavuga kuburingane bw'umugabo n'umugore umugore akabyumva n'abakumva yuko ubwo ari ugusiga agiye mu kabari akabwira umugabo gusiga yo akarabye umwana cyangwa kubura cyangwa yoza amasahani bamwe bamwe bakabyumva nabi n'ibyitangaza makuru hari abanyamakuru bamwe bagenda babyumva nabi kuko niyo bavuze ngo ubwisanzure mu itangazamakuru akumva ari ukwibasira k'umuntu runaka akamuvugaho ibintu runaka yego ni byiza gutanga amakuru kugira ngo abaturage bafate n'ubu hari nibyo tuba tuzi nk'abaturage bamwe wenda badahabwa akazi abandi baturage ugasanga ntaho baba umunyamakuru ashobora kugenda akabaza umuyobozi runaka akamubwira akamubwira igisubizo akamubwira ingamba zafashwe ariko hari nk'umunyamakuru utirirwa ajya no kubaza umuyobozi runaka nk'uko abaturage bamutumye ariko umunyamakuru agahita ajya kuba kuri radiyo cyangwa mu itangazamakuru agahita agaragaza ko wa muyobozi ntacyo ashoboye wa muyobozi yananiwe gukemura ibibazo abaturage ndetse bikagaragaza nko kumwandarika kandi itangazamakuru rigera ku bantu benshi mu by'ukuri abanyamakuru bajye bashishoza bumve yuko niba ari ubwisanzure mu itangazamakuru ari ugushishoza apana kwibasira ibintu ngo ni uko yenda bashaka no kugira ibintu mu miryango ku ruhande bijyanye n'ubuzima bwite ariko akabishyira mu itangazamakuru.
Sabato urakoze cyane ndibaza ko urimo kwibaza niba itangazamakuru ridashobora gukoresha nabi ubwisanzure bahabwa n'amategeko nicyo ushaka kugeraho.
Yego ni cyo rwose ndi kubaza.
Urakoze cyane mukanya baragusubiza. Reka mfate na Jean Bosco wirwe neza.
Wirwe neza.
Uri hehe?
Ni Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe.
Ikibazo cyawe kubaza abo batumire. Baravuga ngo kwisanzura kwitangaza amakuru mbere ko hariho abamenyesha makuru bagenda gushaka inkuru ahantu bakabaka ibyangombwa byabo. Iryo tegeko rije kubamarira iki? Cyangwa se iryo tegeko ntirije gukumira abamenyesha makuru? Ikibazo cyanjye cyari cyo murakoze.
Urakoze Jean Bosco. Bwana Gonzaga Muganwa, ariko reka duhere kuri Mutuye Yesu ngira ngo niwe bavuze mu izina hanyuma na Muganwa aze kugira icyo avuga kuri ibyo bibazo bya Sabato na Jean Bosco. Bwana Mutuye Yesu.
Rakoze cyane. Sabato yavugaga guhunguka kwa bari abanyamakuru bahunze barimo nka Charles Kabonero, ba Gasasira Jean Bosco, ba Nelson Gatsimbazi. Ntabwo nibuka neza ibibazo byari bari buri wese yagiye agira mbere uko agenda ntekereza kandi ko Gonzaga bizi neza kundusha. Nibuka gusikirirwa Nelson yari afite mu karere ka Nyarugenge. Sinibuka niba bihura neza n'ibijyanye no gusebya abayobozi bakuru b'igihugu kuko nicyo cyagumyemo, ariko usebeje abandi bantu bajya kukurega urubanza rukaba mbonezamubano ugacibwa amande, kandi buryo utsinzwe sosiyete ikabimenya ko watsinzwe nacyo ni igihano abakwizeraga burya baragabanuka. Hanyuma yanavuze ku bijyanye no gukoresha nabi ubwisanzure, byo birahari. Hari abanyamakuru usanga basa n'abashaka gukoresha nabi mikoro bafite kamera se karamu kuko bandika, ugasanga hari abo bahoza ku nkeke wenda bashaka indogi zimizi kuri bo. Ibyo ngibyo nabyo abazajya babikora bazajya babihanwunirwa mu buryo mbonezamubano cyangwa se n'urwego rwacu rw'abanyamakuru bigenzura rubahane. Nabivuze ngo iyo uhanumwe kabisa na rubanda n'abagenzi bawe bakagucyaha ubutaye icyubahiro nacyo ni igihano gikomeye cyane. Mbere y'uko Gonzaga afata ijambo akanyungana kuko ndumva binanabindusha, nagira ngo gatoya kuri ya ngingo ya 133 edi nivugeho ko inyuranye n'iby'igihugu gishyira imbere, kuko igihugu gishaka ko abayobozi bajya babazwa inshingano bya bindi bita accountability. None iyo itegeko risohotse risa n'irikingira n'iririnda ku buryo bukomeye abayobozi bakuru b'igihugu, bizagora ko itangazamakuru ribakurikirana ribe ijisho ryabo ribareba kugira ngo birinde kuba bagira ibya rubanda basesa, birinde kuba bakoresha nabi ububasha bwabo. Iyi ngingo mu by'ukuri inyuranya niriya politiki ya accountability bigisha cyane hano mu Rwanda
ariko mutuye umuntu ashobora kwibaza kubakurikirana no kubakoza iso ni ibintu bibiri bitandukanye
biranyeranye ariko iyo bakajije ibihano gutya kandi bakababuza kuba bakora inkuru zishushanyije kuko simvuze ko babujije ushobora kuyikora bakurega ugatsinda kuko ashobora kugurega ati washushanyije nabe uko ntari urumva ukamutsinda wenda ariko ikiniyo gihari gituma wa munyamakuru asa n'uwigengesera nabe ikindi kandi ushobora gukoza isoni umuyobozi kubera nawe ibyo yakoze muri rusange biteye isoni tuva ku rugero niba yariye amafaranga yagira inka urumva ukabivumbura ukabishyira ku Rwanda isoni ubuzima ukojeje da nubwo ibyo yakoze nyine ubwabyo isanzwe iteye isoni ariko ko batari babizi nta soni yari afite iyo bimenyekanye isoni ubuzima ukojeje iki kintu kirimo pe na wa mugani wabavuga igiswahili hari n'indi zindi ngingo hano zirimo zo guhindura amashusho wafashe ndizera ko turi bubigereho n'ingingo y'ijana na 57 Gonzaga yanyakira kuri bira bibazo batubajije
Gonzaga
murakoze cyane ibibazo bya sabato icyo nabivuga nuko abanyamakuru bagiye bahunga akenshi ibibazo byabo wavuga ko byari bya politiki ni ukuvuga bake mu bibazo byabo bya politiki hagataha na chavo za kuri tangazema kuyo ho rubanza rwa Nelson Gasimaziwe yari na rugendo rwa rujanye n'ivangura kandi urukiko rwarufashe umwanzuro sinzi uko byagenda atashe kubera ko hari n'ubukatirwa ariko na mbere yaho hari izindi maze zagiye ziba wiye ku rubanza rw'umuseso na depute polisi debi aho umuseso watsinzwe bakawushanja mu ifaranga rimwe niba ribuka neza imanza zagiye ziba kandi naho na kenshi nabo bajyaga bafunga abanyamakuru ariko ibinyamakuru byafunze muri 2010 akenshi nuko politiki yari iteye icyo gihe yatumye bifunga n'abanyamakuru bagahunga igihugu ikindi navuga nuko itangazamakuru yatiye gihe mu myaka 8 irenga hari ibintu byinshi cyane icyo gihe itangazamakuru yari igezweho yanyuze ku mpapuro ubu ngubu itangazamakuru ryo ku mpapuro ririmo rirazimbira itangazamakuru ryageze kuri interineti kandi havutse ibitangazamakuru byinshi cyane birenga ijana byanikira kuri interineti ni ukuvuga yuko uburyo bw'abanyamakuru kwisanzura bwo burahari ahubwo ni ukureba ibyo itangazamakuru bafite barimo bararikoresha iki ku bijyanye no gukoresha nabo ubwisanzure itangazamakuru ufite niyo mpamvu hariho urwego rw'abanyamakuru bigenzura unarebye no mu itegeko ry'itangazamakuru inshingano nyamukuru y'uru rwego ni ukurinda rubanda kugira ngo itangazamakuru ridahohotera abaturage niho hantu hambere umuturage yumva itangazamakuru ryarengereye yajyana ikirego cye hakaboneka amahame agenga umugabo w'itangazamakuru arahari niyo mpamvu anabuza n'abanyamakuru gukoresha nabi ubwisanzure buhabwa n'amategeko ku bijyanye no kwaka ibyangombwa abanyamakuru ibitegeko nawe ruhuriye n'ibyo ngibyo ibitegeko n'igitabo cy'amategeko hana hari arandi mategeko ajyanye n'itangazamakuru andi mategeko ajyanye n'imikorere y'inzego z'ubutabera cyangwa polisi n'ahandi ubu ngubu hari aho hari icyo biteganya yuko umunyamakuru ashobora kwamburwa ibyangombwa by'akazi igihe ubundi nta muntu wakabaye amwambura ibyangombwa by'akazi ikerese hari aho bafite inzego zishaka ibikoresho zifite icyemezo cya procureur ku rwego rw'igihugu nubwo turaba twumva yuko iyo ngo biri muri criminal procedure ariko binyuranyije n'itegeko ry'itangazamakuru aho rivuga yuko umunyamakuru ibikoresho bye ashobora kubyangurwa n'urukiko nabyo twabiganiriyeho kugira ngo itegeko ry'itangazamakuru igihe rizavugururwa tuzareba ukuntu bizagenda ariko ikintu twishimira ni uko imikorere myiza iri hagati y'itangazamakuru na polisi y'igihugu ni uko iki kibazo kibaye gikurikiranwa bwana bwangu kandi hari n'inyigisho zikorwa kugira ngo inzego z'umutekano kubera ko mu gihe cyashize byarabaga cyane cyane nk'abakameramani ukabona bamukubise bamuha telefoni biragenda bikika kubera ko hari inyigisho zihabwa abantu bakora mu nzego z'umutekano kugira ngo bubahe akazi k'abanyamakuru.
Urakoze cyane. Reka dufate abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Reka duhere kuri Michel wiriwe neza. Michel uranyuba?
Komera mwiriwe.
Yego.
Ndakumva neza Edi, muraho neza.
Turaho, ikibazo cyawe.
Njyewe mfite akabazo nshaka kubaza Oswakimu. Oswakimu uraho?
Arakumva mubaze.
Yee. Amaze kubidusobanurira neza. Atubwiye biriya bishushanyo byo nakwita karikatire. Ukajya kubona ukabona umuntu wamushushanyije inzu igeze ahangaha, umuntu ugeze iriya, ibirenge bigeze iriya. Ariko bafite icyo bashaka kuvuga kuko njye ndibuka cyangwa ngisoma najyaga mbona amakarikatire yabaje mi kariteri yabagoruba kevi yabande yanyu, ariko nkabona ntakintu bitwe mu binyamakuru mpuzamahanga. Nawe ndagira ngo mbaze Oswakimu, aho rero bajya kuhagarika biriya binyamakuru n'ibishushanyo kuko abona bahamya ko babihagaritse nta kintu babonyemo. Ako ni akabazo ka mbere. Akabazo ka kabiri, mbega mite hari ikintu agacyabangamiye wagira gutya bakivanaho
igiki
none mu itegeko rishya hari ikindi cyakabamba mwavuze bashyizemo. Ntabwo ngiye gusubira mu ngingo z'amategeko, ntabwo nabishobora. Mureba Oswakimu ahubwo ntabwo bamwanze umunani mugatora karindwi, mbese noneho urateganya iki? Murakora iki kugira ngo mwongere mugende mwumvike hari intego ishinga amategeko? Naho ngaho murwanya nawe ko atari ukuharwanya, mwumva ufite ingingimira wongere usubirwemo mukore umurimo wanyu mutabangamiwe, ariko nanga mutabangamiye abandi. Murakoze cyane Oswakimu. Murakoze cyane Edi.
Urakoze.
Mugira umugoro wa mwiza.
Urakoze Michel. Reka dufate na John Peter wiriwe neza.
Ego.
Uri hehe?
Mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye? Hari nk'abanyamakuru bajya kwenda gushakisha inkuru nk'ahantu bakagerageza kuyibira bakava aho banakubitwa bakamburwa n'ibyabo nkuko nabyumvishije. Ababikora babifitemo babigizemo uruhare bazajya bahanwa cyangwa bazajya babandikaho inkuru nk'uko bimeze nyine.
Urakoze cyane. Ndibaza ko icyo Peter ashaka kuvuga nk'uwo munyamakuru wakubiswe hanyuma yarangiza cyangwa se yimwe amakuru yarangiza akajya kwandika wa muntu, icyo gihe bishobora gufatwa nko gukoza isoni uwo muyobozi. Bwana Muganwa, kuri icyo kibazo
ubundi gukubita umuntu ni icyaha kandi ngira ngo birahanirwe. Uzakubita umunyamakuru, ntari gukubita umunyamakuru gusa, n'undi muntu wese wakubita ngira ngo inzego z'ubutabera yakaba bikurikirana. Kandi natwe tubimenye gutyo twagira uruhare rwacu kugira ngo tukurikire kugira ngo inzego zibishinzwe zihane uwo muntu wakurikije amategeko. Icya kabiri, hari itegeko ryo kugera ku makuru naryo rimaze imyaka ubu myaka itanu ritegeka abantu bose bafite amakuru mu nyungu rusange, cyane cyane abakora mu nzego za leta cyangwa mu masosiyete akomeye, ko batanga amakuru banakohereza abanyamakuru. Akenshi hari uburyo igihe umunyamakuru irimo amakuru uburyo yakoresha kugira ngo agere ku makuru byihuse cyane. Hari Michel ibintu yavugaga, turakora iki kugira ngo hagire igihinduka? Twebwe tuzakomeza gukora ubuvugizi no gusobanura no kureba uburyo amategeko yasobanuka neza ku buryo igihe icyo ari cyo cyose habonetse itegeko ryo mu nteko ishinga amategeko rirebana n'umugabo w'itangazamakuru ibitekerezo byacu yakumvikana. Kuba rero nka minisitiri w'ubutabera yarafashe umwanya akaganira n'abanyamakuru biturutse ku byari byamaze kuvugwa kuri izi ngingo, urumva ibintu bigaragaza ko hari ikirimo kugerwaho. Ni ukuvuga ibitekerezo abaturage bafite n'abanyamakuru bafite birumvwa, ubuntu ukomeza kubiganiraho.
Oswaridi
Tarame,
subiza ngira ngo nawe gerageza uvuge ku byo Louis Michel yarakubajije, hanyuma niba hari n'icyo uvuga kuri ibyo Peter yabajije nawe.
Okay. Reka nange suze uriya musaza Louis Michel wari hakurya ku Kamonyi akunda ibiganiro byacu hano i Kigali, yavuze ati mwambi umunani mutora gatanu ubu biranyereka yuko dukeneye kubwira abantu ibikubiye muri iri tegeko, bakumva yuko ibiri biri kubyemo ubungubu byoroshye ukurusha ibyari biri mu ryari bandirije. Ntabwo twanze umunane ngo dutore kari ngo twanze kari ntare dutore umunane sinzi uko ikinyarwanda yavuze biroroshye ibingibi birimo hano nuko ari turi kubijyaho impaka biroroshye rwose ugeranyije n'ibyari imbere gusebanya byari byavuyemo umuturage wari wese ashobora kujya kukurega mu rukiko bakagufunga igihe byari guhamye agushinja ko wamusebeje ibisigayemo ni ibijyanye no gukoza isoni abayobozi b'igihugu hejuru n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu ibi biroroshye abyumve nagira ngo hari ikibazo kinini dufite n'uduce dusigayemo yego tuzakomeza dukora ubuvugizi dufatanyije n'amashyirahamwe yacu turebe ko cyakosoka icyo dukora cyo ndumva gonzaga kivuze naho ibijyanye n'umunyamakuru wakubiswe yagera kuri mikoro cyangwa mu gitangazamakuru cye akandika kuri wa muntu wamukubise ashobora kwibeshya nawe agakora ibibi ariko sinzi ibibi yakora kereka ari umuyobozi nawe uri mu kazi akamusebya ariko igihe uwo muntu koko yamukubise ibimenyetso bihari nta mpamvu yo kujya kumwandika nagira inama uwo munyamakuru gutuza nakoreshwe n'umujinya hanyuma ikindi kandi muri ethics mu bijyanye n'umutimanama wa kinyamwuga mu itangazamakuru igihe inkuru ifitanye isano nawe ubwawe ntabwo ari byiza kuyandika ntabwo byemewe n'ifitanye isano na mwene wanyu wahangayitse wahangayikishijwe biba byiza uyihariye umuntu utayifitemo inyungu utayifite udafite icyo apfana n'uwagiriwe n'uwahohotewe akaba ariwe uyandika ibyo ni amahame y'itangazamakuru ryacu hano mu Rwanda ndetse na mpuzamahanga.
Oswald wigeze kuvuga ku byaha bibangamira imibereho bwite y'abantu aha hari nk'ingingo wakomojeho zirimo ingingo y'157 gutangaza amagambo cyangwa amashusho binyuranye n'uko byafashwe hari ingingo y'166 igira iti kumviriza ibiganiro gufata amashusho cyangwa kubitangaza n'izindi zikurikiyeho umuntu akibaza nk'itangazamakuru ricukumbura kenshi na kenshi ntago babifuza ko bimenyekana ko barimo gucukumbura inkuru runaka icyo gihe bagasabwa nko gufata amashusho mu ibanga icyo gihe aya mategeko nta kuntu azabangamira abo banyamakuru
bikirimo umushinga ndibuka ko twigeze guhurira na Gonzaga mu kiganiro kuri televiziyo TV1 niba nibuka neza Gonzaga aranyibutsa izi ngingo nazo ziri muzo twifuzaga ko zivamo kuko nk'uko bivuze itangazamakuru ricukumbura ari naryo rikora neza byandi twahoze twita accountability kubaza abayobozi inshingano kuko ubundi akamaro k'itangazamakuru ni nk'akimbwa mu rugo iyo umujura aje iramuka babyita ni watchdog role of the media hano rero biri gupfa iyi ngingo y'156 n'157 irabyica ariko reka mpere ku y'156 tujya tubona ku mateleviziyo mpuzamahanga ibintu bafashe bakavuga ko kamera yarihishe hidden camera hano rero ubu ntabwo dushobora kuba tubyemere bishobora kubikora rwose bikakubyarira amazi ibisusa bikakubyarira amazi hano gufata ifoto amajwi cyangwa amashusho cyangwa kubitangaza nyirayo atabiguhereye uruhushya ni inkuru nyinshi inkuru ziri sensitive zubaka igihugu zifite amazi abantu bangiza umutungo wa rubanda akenshi ziba zafashwe amashusho yazo n'amajwi yabyo aba yafashwe muri ubu buryo none ingingo irimo ifite rwose n'ibihano guhanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 kandi kitarenga umwaka umwe ugatanga n'ihazabu ya miliyoni itari munsi ya miliyoni kandi cyakora itarenga miliyoni 2 iki kintu nacyo bagombaga bazadufashe natwe tubafashe dore ko cyavamo iyi ni ingingo y'157 nk'uko wari umaze kuyivuga gutangaza amagambo cyangwa amashusho binyuranye n'uko byafashwe umuntu wese utanga n'uko byafashwe kandi urabizi edi iki kiganiro nimujya kugisubizamo hari ibintu bimwe muri buvane nko kugira ngo ukibe kigufi yawo abone ku mwanya w'ibindi icyo gihe se twajya kubarega ngo mwatangaje ibintu uko tutabibabwiye inama nyinshi tujyamo ibiganiro duhabwa n'abategetsi turataha tukagabanya tugafata mu cy'ingenzi
ibyo no bashobora kubyiruho bati no mwatangaje ibintu bitarimo mwinerere nkuko twabibahaye. Iyi ngingo nayo rero irabangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru, dore ko icyaha kiguhamye wahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi atandatu ariko kitarenze umwaka umwe. Byonyine gukatirwa hejuru y'amezi atandatu hari uburenganzira bwa gisivili utakaza. Izi ngingo nazo ziraremereye, sinzi icyo Gonzaga zivugaho.
Gonzaga hari icyo uvuga kuri ibyo mutuye Yezu yaravuze cyane cyane bijyanye n'izi ngingo ebyiri 156 157?
Izi ngingo twaziyemo akandende, ubundi birumvikana yuko kuba hari leta ishaka kubungabunga icyo wakwita uburenganzira bw'abaturage harimo privacy biranumvikana. Ariko akenshi mu itangazamakuru dushingira yuko igihe harimo inyungu rusange, igihe habayemo inyungu rusange ubuhise privacy y'umuntu ibita kirimo, kubera ko niba umuntu arimo gukora icyaha cyangwa arimo gukora ibintu binyuranye rero hagomba gukoreshwa uburyo itangazamakuru rifite rishobora gucukumbura rikageza ku baturage ibyo biba byabaye, kubera ko inyungu rusange yagaragaye. Icyo twazivuga ni uko igihe zizakoreshwa mu buryo bubangamiye itangazamakuru tuzasaba nyine inkiko zibifitiye ububasha kugira ngo zisobanure aho izi ngingo mu kubungabunga uburenganzira bwa muntu bw'ibanga ry'umuntu ariko bitakuyemo uburenganzira bw'itangazamakuru no gutanga ibitekerezo.
Urakoze cyane
Eddie.
Yego.
Mbere yo gukomeza wenda wakira abantu, hari indi ngingo y'154 ivuga gusajya mu ruhame imihango y'idini. Muri iyi minsi hano i Kigali inkuru zandikwaga zose zavugaga ku mugabo witwa Apotre Dr Gitwaza Paul, ari si we wenyine, hari n'undi mugabo witwa Bishop Rugagi, ndetse na RGB iherutse gusohora itangazo riburira abaturage kutashukwa n'abanyamadini. Ubwo rero iyo tubisesengura dushobora kugira gutya tugasitara ugasanga turezwe gusebya mu ruhame imihango y'idini. Ubwo iyi ngingo nayo ifite ukuntu ibuza abaturage kwisanzura natwe ubwacu abanyamakuru.
Urakoze. Ni ingingo y'ijana na 154 ijyanye no gusebya mu ruhame imihango y'idini. Ubwo turazigarukaho wenda n'abakunzi bacu ari byo bifuza kongera kubabaza. Reka duhere kuri Kubwimana wiriwe neza. Uri hehe?
Mu Rwanda mu majyepfo.
Ikibazo cyawe?
Mu karere ka Kamonyi.
Ikibazo cyawe?
Tambahisiza batirwa kwakino karibi nagonzage karibi we turamenyeranye kuri radiyo cyane ngezenda kugenda kuvugana ko ndi mufite y'ingamba mu karere ka Kamonyi.
Ndumva ari umustari
none nagira ngo mbaze iryo tegeko ryari ryahindutse none buriya asatu imwe mu Rwanda yafunzwe kubera amakosa y'umunyamakuru wayikoragaho yitwa ubuntu butangaje amezi ingresi. No, hari ukuntu byagaruka ikahabwa nk'imbabazi cyangwa se wenda n'umunyamakuru wakoze iryo kosa wenda akaba ariwo wakurikirana wenda iri radiyo akaba yakwemererwa gukora bitewe n'uko umunyamakuru ariwe wakoze iryo kosa akaba yakurikiranwa akaburana cyangwa se akaba yahabwa imbabazi.
Urakoze Kubwimana. Ubwo icyo kibazo niba Oswald Mutuyezu cyangwa Gonzaga Muganwa bagisobanukiwe neza baraza kuguha igisobanuro kuri cyo. Ariko reka dufate na Iradukunda. Mwiriwe. Uri Iradukunda?
Nkuko nabibabwiye nitwa Cyusa Iradukunda Olivier Moise ndi Kiyanza.
Kibazo cyawe?
Mu byukuri ni ikibazo, ahubwo birasa nk'uko nko kugaragaza uko mbibona iri tegeko rishyashya. Iri tegeko mu by'ukuri rivuguruwe cyangwa se iki gitabo cya Criminal Procedure kirasa naho kigaragaza ko iyo urebye nk'ahariya bavuga yuko gusebya abayobozi bizajya bikurikiranwa ari crime, ari icyaha gikurikiranwa n'ubushinjacyaha n'iki, hanyuma gusebya umuturage bikagenda bikajya mu byaha mboneza mu bantu usanga risa naho ari ugukingira cyane abayobozi cyangwa se ubuyobozi inzego bwite za leta cyane ko ubona ubundi busanzwe biba bisa naho bijya gukumira abanyamakuru cyangwa se babisaba bijya nko gusaba abanyamakuru kwibombarika cyane igihe bagiye gukora inkuru ku buyobozi kandi ubundi umunyamakuru yakabaye ahantu hose yaba agiye gukora inkuru ku muyobozi yaba agiye gukora inkuru ku muturage yakabaye afite ubwisanzure noneho wareba ukabona bakabaye iyo ngingo igaruka ku buyobozi akabaye itarimo kuko niba ufashe umuyobozi w'ibyi bya rubanda ukamushushanya afite uruda runini tekereza yuko ibyo ngibyo bitakabaye biba ari ikibazo kuko nabyo ni ubundi buryo bwo gusa naho umuntu amugaya niba ufashe umuntu runaka muri ibi ngibi by'amadini umuntu wariye amaturo ya rubanda umuntu wagize gute bikwiye kuba bigaragara ko umuntu akora inkuru yisanzuye wenda ntabwo nabashyigikira yuko abanyamakuru yuko bazajya bakora inkuru zisebanya ariko birasa naho barimo gukingira abayobozi cyane noneho ahubwo bikagaragara ko abaturage bo donc babaye rubanda bo bashobora gukorwaho inkuru mu buryo ubwo ari bwo bwose hanyuma bikajya mu nkiko zisanzwe ariko kubera yuko ari abayobozi kubera ko ari abayobozi ugasanga ni babakingiye cyane
urakoze Iradukunda kuri ibyo bitekerezo byawe Gonzaga hari icyo uvuga kuri ibyo bitekerezo bya Iradukunda ndetse hari n'ikibazo cya Kubwimana yabajije kijyanye ngo n'umunyamakuru cyangwa se na radio Amazing Grace
icyo cya Kubwimana ntabwo nacyumvise neza ariko ibijyanye na Amazing Grace byo ndabizi narabikurikiye ku buryo yageze naho bayihagarika akenshi bigenye nuko ubuyobozi bwa Radio Amazing Grace bwanze kubahiriza ibyo bwasabwaga n'inzego zishinzwe kugenzura itangazamakuru ku buryo urwego rw'igihugu rushinzwe gutanga risansi z'itangazamakuru ariyo RURA babihagaritse ariko icyo nzi biri mu rukiko barareze urukiko ruzabifata imyanzuro umuyobozi wa radiyo yareze urwego rw'abanyamakuru bigenzura na RURA yabanje gusaba yuko bahita bayisubizaho urukiko rurabyanga aravuga ariko uzabyumva mu mbizi reka tegereze bizava muri urwo rubanza ku bijyanye n'ibya Iradukunda cyusa ndemeranye nawe ahenshi urebye usomye ibitegeko ryose cyangwa n'amategeko menshi ari mu Rwanda filosofi igaragaramo cyane yuko ubutegetsi cyangwa ubuyobozi bugomba kubahwa bugomba gutinywa bugomba kutavugwaho cyane nubwo hari politiki kugira ngo habe icyo bita transparency na accountability kugira ngo abaturage babaze ubuyobozi ibyo bakora amategeko yacu aracyagaragaramo iyo mitekerezo yuko umuntu uri mu butegetsi cyangwa inzego z'ubutegetsi ziri hejuru y'abandi bose kandi twebwe twumva yuko muri demokarasi umuntu wese watowe agomba kuba azi n'abamutoye ibyo akora niba bigeraho niba atabigeraho yabigeraho bakongera bakazamwongeza manda yaba atabigezeho bakamunenga ahubwo bagatora undi rero akenshi ibyo nuza avuga nibyo ariko icy'ingenzi ni uko akenshi amategeko arahari ariko mu migirire uko ashyirwa mu bikorwa aricyo kintu cy'ingenzi abantu bakagendeyeho urugero nko na gutanga ni uko itegeko ryo gusebanya nubwo ntiyari mu gitabo cy'amategeko ahana mu myaka itanu ishize urwego rw'abanyamakuru bigenzura leta ntabwo yigeze ijyana urubanza ari mu rukiko ahubwo yoherezaga abantu mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura ni ukuvuga politiki yo yari yarateye imbere kuruta amategeko rero na hano hari aho njyewe mfite icyizere yuko politiki y'igihugu iri imbere kurenza amwe mu mategeko dufite ku buryo bigoye cyane kugira ngo azashyirwe mu bikorwa cyane cyane nk'aho mvuga ngo washushanyije perezida wa repubulika washushanyije depite byaba bigoye byaba ari n'ikiguzi gikomeye cya politiki ufasha umunyamakuru ukamufunga kubera ko yashushanyije umuyobozi runaka
urakoze bwana Mutuyezu ari cyo wongeraho ku byo Muganwa yaravuze
Ejo Gonzaga vuze icyo nafasha wenda no kugira ngo abateze amatwi VOA babyumve kurushaho aravuga ati politike tendere kurusha amategeko urwo n'ururimi rudafara kumvwa n'uwari we wese ndavuga ngo abayobozi b'igihugu barareba bagasanga gukurikiza inyuguti ku yindi ibiri mu itegeko byasubiza inyuma uko igihugu abaturage bakiyumvamo uko amahanga abona igihugu hanyuma bimwe na bimwe bakabyirengagiza ndumva ari cyo yashaka kuvuga hanyuma ku cyamezi niho niho namwunganira uriya mu bavandimwe bakibajije yashakaga kumvikanisha ko ubwo gusebanya byavuye mu gitabo cy'amategeko mpanabyaha bikajya muri boneza mu bantu amazing grace yakwiye gufungurwa ntaho bihuriye kereki yaba uriye mu pasteur niba ari umupasteur niba ari umuvugabutumwa wakoresheje nuza amazing grace radio ubuntu butangaje agasebya akibasira abagore yaba yararezwe akabifungirwa kandi niba yaba yarabifungiye harakurikijwe amategeko ariho icyo gihe sinzi ko byari byanditse amategeko atangira gukurikizwa umunsi yasohotse aho wabivuze edi ameze ntabwo ameze nka retrovisor z'imodoka natureba nyuma afite ahubwo agira utureba mbere gusa ni ukuvuga ngo nabwo yari bugumemo ameze ngo rese rero icyo yazize ibintu bitajyanye n'aya mategeko ari mu gitabo yari imboneza mubano yaba ari mpanabyaha yazize kutumvira abayemereye gukora hanyuma sinzi niba hari ikindi amekite kuvuga hari ikintu nanavuze kuri iyi ingingo y'ijana na 54 ivuga gusebanya mu ruhamihango y'idini harimo akantu kavuga ko igihe ubikoreye aho iryo dini rikorera aribwo kiba ikibazo ariko ingingo y'ijana na 53 ivuga kubangamira imigendekere myiza y'imihango y'idini bakavuga ngo umuntu wese ukoresha kiboko ibitutsi cyangwa ibikangisho agahatira cyangwa akabuza umuntu umwe cyangwa benshi gukurikiza imihango y'idini cyangwa guteranira mu mihango y'idini ryemewe n'amategeko ibintu nk'ibyo ngibyo abakoze icyaha kandi dufite amadini hano mu Rwanda arimo kwiba abaturage ababuza kwikorera imirimo ababuza rimwe na rimwe no gukurikiza gahunda za leta twebwe abanyamakuru cyangwa abandi baturage nitubaha mikoro bakabinenga bashobora kubibazwa na leta ubwayo ndabona isa n'iyiteze umutego kuko ibi biranyuranya n'itangazo nanone RGB iherutse gusohoka kuko amadini atemewe yagombye ubwayo kuba yarayafunze ntabwo byayisaba kujya kubwira abaturage ngo mushishoze mutazashukwa n'amadini yateye n'abanyamadini bateye ibyo abantu bamwe muri iyi si bita ubujura bwitwaje imana ibi nabyo nibyo gusesengura ukuntu edi
swari dinisa reko batari bugushinje gusebya mu ruhame imihango y'idini
na dini na rimwe navuze bina
urakoze cyane reka dufate abandi bakunzi ba radio ijwi rya Amerika Joseph wiriwe neza
mukomere birwema
uri hehe
ni mu Rwanda mu ntara y'amajyepfo
ikibazo cyawe
mu ndamukiriza batumire
barakumva
akabazo mfite nshaka kubabaza iyo barebye gukora umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda babona byoroshye cyangwa nta mabura kindi muri make babibona bate
urakoze Joseph reka dufate na Jean-Claude wiriwe Jean-Claude uranyumva
ndakumva gatanu kuri gatanu
ikibazo cyawe uri he
yes ndi Ngoboka Jean-Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa mudugudu Rema ya mbere
ikibazo cyawe
by'umwihariko ndaje gushimira Urwema na Swaridi mwatumiye muri iki kiganiro
kibazo cyane
mbabwire nagira ngo nanjye ntunganye mujya mugenzi wanjye ikibazo yarabajije nibyo kuko umwuga w'itangazamakuru muri iki gihugu n'umwuga udufitiye runini nkatwe abanyarwanda muri rusange ariko se bagomba kureba se itangazamakuru rigeze ku iyihe ntego ese rigeze iki ku gihugu ese rimariye iki gihugu ko ahenshi usanga ari nk'ahantu hajya ugasanga bari kubapfobya cyane ku buryo bagiye bashaka no gufata amakuru ugasanga bari kuyabimba nk'abayobozi buriya baba babona wenda icyo cyaba kitari imbogamizi ku itangazamakuru cyane muri rusange
urakoze Jean-Claude Bwana Gonzaga umuganwa n'ubwo ibi bibazo bitajyanye ahanini cyane n'insanganyamatsiko twavugagaho hari icyo wabivugaho magambo make cyane twegere tugera ku musozi
Joseph n'uzo wasadigeze kubivuga yuko iri tegeko
ryatanze byinshi byiza nibo tarimo kujya imaka kobera ko urebye nibo gusebanya mu rusange hariho hariho nindi umuto igika cyose cyavuga ku byaha by'itangazamakuru n'icyo zaba bakwita press of face cyose cyavuyemo n'ukuvuga yuko aho dukorera umwuga harakomeza kugenda hamera neza ariko se byoroshye ntabwo byoroshye akenshi tukunda kuwita umuhamagaro kuruta akazi ukuvuga umuntu ujya mu itangazamakuru aba agomba kwigomwa ibintu bimwe na bimwe ntabwo havamo amafaranga menshi ariko igihe ubikunda bigenda neza biragoye ariko birakorwa nayo mpamvu itangazamakuru hari ari abanyamakuru barenga 1000 bari gukora umunsi ku wundi ku bijyanye n'ibibazo bya Jean Claude ku bimana makuru akenshi abantu bimana makuru abenshi ni abantu batifite icyizere abatazi umutungamikoro akumva kuvugira kuri radiyo cyangwa televiziyo akagira ubwoba abandi ni abafite icyo bahisha rero umuntu utafite icyo ahisha kandi yifitiye icyizere nta mpamvu n'imwe yamubuza gusobanurira abaturage ibyo akora agiye mu itangazamakuru kandi hari itegeko abenshi batangiye kuryumva bakaryubahiriza hari abatarabyumva ariko kubera izo mpamvu navuze haruguru nuko tubitekereza
urakoze cyane Oswald hari icyo wongeraho
iki cya Jean Claude Ngoboka gonza kivuga neza ntabwo nyigaruka cyo bimana umukuru hanyuma iki cya Joseph cyo kuvuga ko mu bwarama burakindi ngewe ni umwuga nkora nk'umuhamagaro nk'uko gonza gabivuze ejo bundi nagize ibibazo bya n'abayobozi baho nakoreraga numva nshatse kureka itangazamakuru nabona abamama abakecuru abantu babize amashuri kugarukira nka primaire batosadi wari umwarimu wacu none twakubuze tubigenze dute nkaryama nkabaza nyagasani ubu ntiwari warantoye kugira ngo ngire icyo marira abantu ese mbizemo cyangwa mbigumeho niyemeza kubigumamo ubundi nkakomeza gushakira imibereho ahandi ariko aho undi ubungubu ntekereza ko ibintu bizaba byiza kurushaho kandi na mbere byari byiza ikibazo ni abantu usanga batayobora neza ibitangazamakuru ikibazo ntabwo ari aya mategeko ikibazo nta nubwo ari politiki ikibazo ni uburyo ibitangazamakuru biba biyoboye naho ubundi uyu mwuga uraryoha utanariho igihugu sinetereza ko cyabaho n'uyu muziki abahanzi usanga barabaye abasitari nitwe tuba twabibafashijemo ntabwo twabireka tuzakomeza tubikore kandi tuzakomeza bituryohere byanze bikunze
urakoze cyane mu kanya gato turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro harundi muntu watwandikiye ahanini yavugaga ngo akenshi mu Rwanda usanga amaradiyo menshi yibanda ku mikino ngo ugasanga radio ifite amasaha 7 yose avuga ibijyanye n'imikino cyangwa se ngo akavuga amakuru yo hanze abayavuzwe bababonye kuri za internet ese ko ibi byo mubivugaho iki ari cyo aya mategeko yazitiraga abantu ku buryo byatumaga badakurikirana inkuru nk'uko bikwiye noneho hari icyo bizahindura Oswald
icyo muvuze ndumva nimushaka muzagishakire n'umwanya nacyo tukijya impaka bya mikoro ni ikibazo cya mikoro ntabwo ari ikibazo cy'amategeko ikindi cyo kuba wenda ngo igitangazamakuru kivuga imikino gusa imikino nayo isaba amafaranga nonese kujya kureba match yabereye hirya no hino mu gihugu si inkuru umuntu aba agiye gutara biterwa n'uko igitangazamakuru cyahisemo kiti twebwe editorial line yacu umurongo nyamukuru tuzajya tugenda aribyo tuzajya duhaba dukurikira n'ibi bagahitamo wenda imikino gusa muri rusange mu Rwanda imikino niyo myinshi ku maradiyo kubera nyine ko kubona inkuru zisanzwe bigoye bihenze n'iza politiki rimwe na rimwe bamwe bakazitinya ariko impamvu nyine ndumva maze kuzivuga zose
Gonzaga Muganwa uri umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru nyuma y'izi mpinduka mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda hari icyo ubona bigiye kumarira itangazamakuru mu minsi
ikirari ni ukuvuga politiki yo itangazamo kwigenzura yateza imbere ni ukuvuga tuzabona imanza nkeya nubwo zari zaragabanyutse cyane ni ibintu byiza cyane ahubwo turasaba abanyamakuru n'abayobozi b'itangazamakuru gukoresha amahirwe amaze kugerwaho iyo teritori dukoreraho irimo imaze kwaguka bihagije ku buryo nubwo hakiri ibibazo by'amafaranga akiri make ariko nta kintu na kimwe cyakabaye gikumira nibura ikigerageje cyangwa igikundi itangazamakuru gukora akazi birushijeho of course natwe duhura n'ibibazo n'uwo wavugaga ngo siporo kubera ko ari yo nyinshi mumamvu iba mumamvu nuko nubundi ngabantu bashize gutanga makuru mu bukungu cyangwa muri politike usanga nabo ubwabo badashaka amadeba nakenshi biratugora cyane kugira ngo utumire nk'abadepite bangaye baje muri studio
Gonzaga umwanyu tubanye mutoya ariko nagira ngo ngushimire cyane Oswald Mutuyezu nawe wakoze cyane kuba mwitabiriye iki kiganiro tuzagitegura vuba cyane nshimire namwe bakunzi bacu nshimire engineer Suley wari mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Alimasi Kalala wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
Turashimiye mugenzi wacu Edi Rwema